Waqalasa sebancane uthi uyangithanda kanti unjani cho I'll give up now. Waqalasa sebancane uthi uyangithanda kanti unjani cho I'll give up now.
Change your mind. I guess I was wrong.